mango tandiso kuchawa mutima kuongo tandiso kukoa hawa kusikulanga batusene bakugula mikwano joja kumpanila ekisa ngajiwendewo izo kuchai amasoko amalungi agalola ngaga kutuakadeo izo bukamwe nikukowola ngatowulila ngozi bye matuo maliritto genda nkusaba kino kiteke mu ndowooza wayoza nonyiga toyanika mutaka nkusaba kino kiteke mu ndowooza wekobanye n'obusungu tosala musango anaye tetwandye chaye
kubanga kyetuvudde wala
ekintu twali puyo kinyweza
kubanga kyetu kinye wala
bebi ziba myumyula nyweza
twetangire binatero twawula
ziba ziba sibo butuli bona
omuyite binatero twawula
nayo mulungi ngotandiso kuchawa amasoko nga galabyeyo mulala eddoboozi ryo nga lifuuse erya bogo basaddebo abakumpa mu mirembe nga be bakuwagondeke mu milelembe nkusaba ocukire buno obugambo oli masoga njuba egwa muliso okwagala wayitila mutima wanoga musai osetulo oluboozi nembulu otulo wansigala njiyalavu wakola omusango osetulo oluboozi nembulu otulo bwogeza nondeka obomenya amateeka
kibira bwe kirifubutuka omwana omuto omuwere nayita nyina zekomulungi gwenjagala nze gwe gwolina era okundekawo ekivuga ngaekibwatuka nzeokundekawo netaane bakwetikka kiringa manda mu mindi vunzi gwerera kati saba gwe kyoyagala owange bakuwe ati abagala n'oluusi bakola kana jeji
jeji
anaye tetwandye chaye
kubanga kyetuvudde wala
ekintu twali puyo kinyweza
kubanga kyetu kinye wala
bebi ziba myumyula nyweza
twetangire binatero twawula
ziba ziba sibo butuli bona
omuyite binatero twawula
love is a blessed reunion from above choose to reconcile not to divorce. Attack it, producer Renee, we signed out.